Chino voy a hacer récord.
DJ Chino.
Watoto chino mwa shoto kwa kipuliza Wega ucho Ana kusalimia kila touch Tweneba, tweneko, tweneba, tweneko Nilite Toto kiki, 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 kiki We mama kiki, 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 kiki Hia ni kiki, 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 kiki Toto kiki, 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 kiki We kupe anani baraki zubusha Taka na shindwa bandisha Kupe anani baraki zubusha Taka na shindwa bandisha Badala ya kupanda na shusha Hato na nimariza kabisa kabisa Mama, mama, mama
Anajicho mlekezo kakala kumu Na nyoma pasuo kama msungu Na mime sinachaguo na mumba mungu
Hatu sidishie nyingi swawabu Najua mama Asu najua mama Hia ni kiki 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 We mtoto kiki 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 We mama kiki 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 We mtoto kiki 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 Hia ni yana nipala kizungusha Baka na shindo apandisha Bala ya kupanda na shusha
Watoto pinda usi wedu la sekwe
Alichokupa mama ntuzie Wasije ni bola ni manoti noti Wena zile dana dana ni benisisie Weki unodondola dani kwenye kochi Alichokupa mama ni beniturie Wasije ni bola ni manoti noti Na zile dana dana ni benisisie Unodondola dani kwenye kochi mama
Dani kwenye kochi mama Mama, mama
Chino moja, wegi Atuende mjakazi Awe wizo boy Elekta chase Anakusalimia kaka mswati Watoto achafu pozi Watoto akuso moja Anisalimia watoto mzumbe kona Watoto melela manga Anakusalimia watoto stand ya jela Pakistani Anisalimia wamishi kufa wamishi Nini we bose bose ya kufwe Tweneba, tweneko, tweneba Kakara isina na waribu to fly Yeah, it is one in your body Chafu bozi ndo maska Watoto wa maswani swati Wasalimia watoto wa bigwasa Watoto wa mamula
Sito baba